Worldwide music. Internationally known.
Worldwide music.
No other than this is Basilimba.
Ligamba mengiria wakumo no mukori. Boy kena neka wimpasha nyakutunyori. Tumina fero kesheri konsokori. Yekunyanda pamukoshi iwe kakapori.
Pamukari fatu tandara ze. Surprise ama zeta tu tandara ze. Zimi penda pavakari music muangara ze. Paributa isi white si muangara ze.
Kakuru wati se shakatu.
Mukuru kutaka tena kai chakatu.
Ama sopa DSD kura koropu.
Namgetore tinge barasa pu.
Wamuroro tu wakapia wamuromo.
Yevo, ni wabo wawo kwata kone siyevo.
Chan kukumyavo alinzanza fitirink.
Kekeri mupeni ukamu sasena si ink.
Nava titikisha awe bat. Chibombaza tachikwana na mu au bat.
Narikari pisa idat. Da wafo world what you wish even i class.
Music chef coach karampiche Lexus. Ine ni worldwide istina Nexus.
Bambuli
kicho nchapa koto. Bambolei bambolei chofa ale tia imbam.
Banduka banduka warifinanguka. Wachimwana changanga uso ni nabuka. Nari wamba nje sombora tia kurimoku. Nguruwe nguruguwe tia kurimoku.
Koma kachema
ichemeshe.
Sunge michene
nanti uichemeshe.
Ichi wanzo kuseka seka.
Ashpeneka
asa socha on my own pato.
Ashpeneka
mwari fitisha
kaske.
Notin kongole
kaske.
Ichi popi mwambo musango ntambo. Watakomo chishi supa ni wankambo.
The kende wakapa master.
New York kube tapa master.
Chino ni chimbi
alemo nati chino chimo chile.
Apapa
kakwala puti kofu chino chine.
Ke konsha mwankonsha ne. Yombe na kwamba ke kishinka.
Fala kati mkwani shaine. Genera kati chinka ye.
Boy kena nekara pari fiti. Lelero life na iveka. Kasha ino kuchila pari mwandawa. Chita phone chitari mdi kuti mwandawa.
Uleka bifo kuno leto lumanda. Shika lazi ya pari lumanda randa. Ho ho ho. Ino lirie nitaria kwa tapoko. Kano lirie atavesha. Kupi kansa kendini. Ukila kansa mbusha. Ndeko kansa mdanga. Ilele ndeko kansa.
Ladies and gentlemen, this is 408 Empire High Class Music.
Worldwide music.